umthetho kusisikelela phele phele ngono kusisikelela phele phele ngono kusisikelela phele phele ngono angicela ukubamba lotho kusisikelela phele phele ngono kusisikelela phele phele ngono kusisikelela phele phele ngono kusisikelela angicela ukubamba lotho kusisikelela phele phele ngono kusisikelela phele phele ngono kusisikelela phele phele ngono ayishuthi ngizenza ngcono funa uthego namaphenzo ohlala top notch ngisho phila ngcono ohlala thola ihono shisa njengethinto eziyithekinisi fana ne-bigness bathi umlilo ushisa bhele dlalungalokothi nabo manje kuzobhela ngisho abathakathi bacashile kuzobhela yengisho abathakathi bacashile kuzobhela ayishuthi ngizenza ngcono funa uthego namaphenzo ohlala top notch ngisho phila ngcono ohlala thola ihono shisa njengethinto eziyithekinisi fana ne-bigness bathi umlilo ushisa bhele dlalungalokothi nabo manje kuzobhela ngisho abathakathi bacashile kuzobhela yengisho abathakathi bacashile kuzobhela engathi fana nemaboko masikhalazweni kusuta nabo kwayibhoda mavulavala manje khalithilili ibhelekile manje sojeke sithi kuchiti yoda manokushoshelosa kuthukaza manje fuko labanzika funeka imitha nami kwazi kuwalithi funeka izinto nami ngibhatele amabhila engathi fana nemaboko masikhalazweni kusuta nabo kwayibhoda mavulavala manje khalithilili ibhelekile manje sojeke sithi kuchiti yoda manokushoshelosa kuthukaza manje fuko labanzika
I know my nene, namazango wafulekile namali ingenile iloto, iloto.